Organize tikali kuvina emozi nyimbo. Kansi unapezo dala wina ine nikachiri singo. Wakwanisa kwanji baby.
Dawa time ya chepapo.
Wakwanisa kwanji baby.
Dawa time ya chepapo.
Ni uze kuwewe kasikile teni funani zive. Ni uze kuwewe kasikile teni funani zive. Manshi tungono tuapi Bene iwe laine vazima Kuti unga peze wina Wakukonda wa mupasa na mutima Dawa ile namba yako nikalibe na kudilita Mapikita yako ya kalimu nikalibe na kudilita Bena banzanga wena siba siba no siba Bena bafyashi wanga siba siba no siba But iwe wa moving on Wanipanga jedi deli ni mabloni Ewe wa moving on Bene na yambilo tumba tu yankafoni Ene nazo ganiza tikali kuvina emozi nyimbo Kansi unapezo dala wina ine nikachiri singo Wakwanisa kwanji baby
Dawa time ya chepapo
Wakwanisa kwanji baby
Dawa time ya chepapo
Ni uze kuwewe kasikile teni funani zive Ni uze kuwewe kasikile teni funani zive Asembele nzo siwa mwanzo pita swe na njila Angati sina kusivise kuwa fiashino Asembele nzo siwa mwanzo pita swe na njila Angati sina ngeneze mo so much more Manje look at me like ya chikondi ya cha ama zindi Mwine vakaliza na kutosa na musisi Endani ni movie panga ni mwe victim Chanipote kangako na peze kandi ne victim Kine siya jama type ya my dansiki Sosa po machiki Sine konda tuwa kumbali tu machiki To my psyche Nila kuza po yamba Kutisini makonda magemu nanan Nila kuza po yamba Unisungila mushe mutima wanga Ini nanzo kaniza tikali kuvina emozi nyimbo Kansi unapezo dala wina ine nikachiri singo Wakwanisa kwanji baby
Dawa time ya chepapo
Wakwanisa kwanji baby
Dawa time ya chepapo
Ni uze kuwewe kasikile teni funani zive Ni uze kuwewe kasikile teni funani zive